Ebino la nyodo Kani nangu daka pichin nangu tano chake loko wangi neno bengi. Kani nangu daka pichin nangu tano chake loko wangi neno bengi. Ebino la nyodo Ebino la nyodo
Coming on me, take a good at the chupon with the water pudding and button that a man on a yanongo and another water hero in a yano water to rust. So they go to Rukawati put that tea to let the Pagania piece of a bit of the king in Rumi when I want to tell the road. Tayo, Rocky, okay, let's go. Could they make a good deal if you're moving up my jet put a chaka chaka? Could it talk even here? Could it young girl and the one of the city wangwa? I go away, I don't feel my take a goy. I need father, yeah, the father with the quadro. Kayo.
Kani nangu daka pichin nangu tano chake loko wangi neno bengi. Kani nangu daka pichin nangu tano chake loko wangi neno bengi. Ebino la nyodo Kani nangu daka pichin nangu tano chake loko wangi neno bengi. Kani nangu daka pichin nangu tano chake loko wangi neno bengi. Ebino la nyodo
Ai Takapin manangu e dungu nena rachi wengu Masanga nangu e ukanya udeza e Ekanya udeza e wakawa bedo karikina
Ai mama Ayo anena zano kwetu kuma masendi doko dwe Embe mabiti mwe chaketani ihu anena udako rachi hu Kapiru kwa ingome akwaya walking kudu Ulubo lembe sui kuma
Akenu weke dungi pachu Again, I can't do it, but you let me stand there. Again, I can't do it, but you who can't go to the soon and which you come. And I'm going to take him home on the EU. Put that bang.
Kani nangu daka pichin nangu tano chake loko wangi neno bengi. Kani nangu daka pichin nangu tano chake loko wangi neno bengi. Ebino la nyodo
Ebino la nyodo
Kani nangu daka pichin nangu tano chake loko wangi neno bengi. Kani nangu daka pichin nangu tano chake loko wangi neno bengi. Ebino la nyodo
Wana karo kwa mangu sende e neno raje. Kani ngebuli ya deke tano neno raje. Tano neno raje makana nangu kanya. Tano weche kumebe. Tano weche kume kana bedu pe. Kime ngu punje to wako. Kime ngu punje to wako.
Jemu po event Benetangara Lazy BBI Team Great Energy Dancer MC Campo Tune I sign out.